You got everything that I need. The full lover's package, sweetie, honey. Give you all the good names. Sitaki uniambie eti unaenda. Kubali nikupende forever. My ololufe, your love is addictive. Superhuman, I'm a victim.
Paradise ni feed ni nice. Apana caro light, your skin is nice. Beauty ya moon at night, booty ya kuni entice. Approach with caution, I didn't know your vibe ni poison. Now I'm weak na die concussion. Aki move her body's motion. Iki expire na renew my tender. Iki vunjika kitanda jenga. Ni wapi na enda, nipe tena. Nishike kemba, shuka na tete tete tete. Tempo, wacha temper. Kani nzuri sinionjeshe tu. Nipeleke adi skuli, nifunze juu. Usikuata skuli na kuwaza you. Me know my mind than you should.
Oh, no, no.